Denge sangam yam do yembe oho ke be pelel ngam ha be jodaton hallelujah. Jomera o berne o wortene be onali be fungam bingi wido kaji hallelujah.
O ye timode angam ayam jore duma jota ayam angol wolde hallelujah.
O ye chede bo anbo are yende dengol mada arufan gonde hallelujah.
Borgo anpo jonda kanyam doma seha wonde na gole kaye soma hallelujah.
Baba edada ungara lotu be wakati yeso badake yota go hallelujah.
Ose ko ala gama
Jonta miden darla nura hallelujah.
Dewe dewa de no me doma de Yesu alma se wo gamha kiji miden hallelujah.
E amma konga maru fido gafanga to atuba nimo ahivan ya foye hallelujah.
Miden zunta wede ano de na.
Hallelujah,
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 hallelujah.